ngakubuza ukuthi yini ekunika intokozo empilweni? Eqhulwini lobuwena, ekujuleni ngaphakathi, yini egcwalisa ukuthokoza kuwe? Futhi kwenzekani kuleyo ntokozo yakho uma izinto seyiphenduka zemamuncu? Akubingelele kwamukele futhi enkosini efresh. Ngingusibonelo P.T. Ngema, ungumlomo kaBenedayimethi weChristian Kids. Uza kwethu uthi okunye kwezinto eziye zimnike intokozo ngokubona umzukulu wakhe oneminyaka emithathu ezekhaya lakhona ezobona ugogo nomkhulu. Uthi uza kwethu uthi ngesikhathi ehlele edeskini asenzela kule khaya ezwe isicapha zivuleka qede ezizwe izigiqiqiqi egijima eqanqatheka ememeza ngesikhathi egijima ethi mkhulu 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 qede bese athi angafika kuye amhake. Awu yeka leyo ntokozo. Kodwa manje inkinga lusuku lumbe uzokhula lo mzukulu. Ngolunye usuku kungenzeka ngakujabulela ngale ndlela ukuzobona umkhulu njengokuba namhlanje ekwenza. Futhi nebala kunjalo ngishona ngezinto esiyibona ziphambili lo mhlaba usithembisa zona. Ekugcineni kwakho konke kunesikhathi lakho na sonke sifikelwa ukuxakeka kobe kade kusithokozisa. Kuba izikhathi inzima uma lisuke seligaya ngomnye umhlathi empilweni. Benganjani uma sekuthiwa kunento ekwazi ukukulethela intokozo? Khona kanye uphakathi lezo zinto la umuncu khona. Umbhalo wehubo, kwihubo 119:143, uthi ukuhlupheka nosizi kungehlele. Imyalo yakho intokozo kini. Uyazi kunento ekhethekile enhle ngokwenza okuhle, ukwenza intando kaNkulunkulu kulezo yikhathi ezinzima. Uyazizwa iyinhlungu ngaphakathi, kodwa khona kunjalo ukhetha ukulandela ubizo lukaNkulunkulu ngempilo yakho ngenhloso yokumnika iqholo elimfanele ukulandela iindlela zakhe, imyalo yakhe, nakuba igxathi ngalinye ulize ukuthi libuhlungu. Ungaba nenyembezi zehla igeleze emsweni bakho, kodwa khona kanye kuleso simo uyazi intokozo kaNkulunkulu, futhi mhlawumbe phezu kwazo zonke ezinye iy'khathi uyayizwa ngaphakathi. Hlupheka nosizi kungehlele. Imiyalo yakho intokozo yakho. Ebese ngithatha elinye ihumusho lesiNgisi elithi lona, nakuba nginenhlupheko neyikhathi ezinzima, nokho imyalo yakho intokozo. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uma ufisa ukuyithole odo nge-WhatsApp, ungakwazi ukuthi uyithole inombolo yethu ithi 067-706-0077. Kanti futhi ungasithola kulama platforms, Facebook ungena kwi-page lethu uthi nje izwi elifresh. Kanti unga-downloada futhi izwi elifresh app okwakho nje ngena ku-Play Store, App Store wakho uthi nje izwi elifresh. Podcast ungangena ku-Spotify uthi izwi elifresh.